Georgia. Biala K-Man, Zero KT. Jiga pizza, I shoot so nigga. Yeah. Kama jio na jua mlijua sio. Tatukea respect mjini. Bila kujua kwa kutega maskio. Tuko makini kama jio ati ya Tony. Tuko tizi lakini kama tuko New York City. Tuko New York City. Tuko New York City. Kama unependa hii bass, put your hands up. Put your hands, put your hands.
Kama vila mzegia surutani chamba.